Yeah, yeah, yeah. DJ Kailash, missing you, kipenzi, lava lava wa mtima wange, nishazunguka sija kupata, ila sitochoka kukutafuta, usingizi haunishiki, mawazo mengi hayanikomi, sito kimya kukueleza, ili mradi ujue, adu, adu, du, 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 adu, du, 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 love you. Love you, I do, 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 I do, 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 love you, love you, I do love you, I do love you. Sikupati nikituma na ujumbe unalenga lenga nashindwa ni nini nimekosa unafanya ni feel mikiwelewele nikipiga simu msikupati nikituma na ujumbe unalenga lenga nashindwa ni nini nimekosa unafanya ni feel mikiwelewele tena makosa sio makosa bila kurudia ndio makosa mimi naomba unielewe I do love you tena makosa sio makosa bila kurudia ndio makosa mimi naomba unielewe I do love you 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 I do love you